buku la Yohane ndi buku la kondwesa kwambiri fa pali zambiri zomwe zikugamba za Yesu Kristu kuti ndi ndani. Kotero kuti lero tinso ndi mwayi womva zambiri mprogramu ya Santhule Bible kuti Yesu yumakamaka ndi ndani. Kuchokera ku Yohane chapter 5 komwe tinali tinayambako mprogramu yapita ija ndipo tiyambira verse 25 lero mpaka 47. Timva zambiri za Yesu Kristu kuti makamaka iyeyo ndi ndani. Amene utitsogolera mkusanthula aku ndi mbale Osman Chilola Amanda ndipo nayo.
Ndikupatsani moni wakumwamba inu okondedwa anzanga pa ulendo. Lero ndi tsiku linaso labwino limene Yehova watipatsa kuti tiyendere limodzi mu ulendo uno. Koma poyamba ndifuna kukumbutsani kuti mu programu yata timakambirana kuchokera pa Yohane chapter 5 kuyambira verse 1 mpaka 24. Pamene timasanthula zakuti Yesu atsulula za umulungu wake komanso kuti Ayuda akutsutsana naye. Tsono lero pamene tipitiliza kusanthula pa Yohane 5 yamweyu kuyamba verse 25 kukalekeza 47 tiona mmene Yesu anatsimikizira kuti iye ndi Atate ali amodzi. Mu programu yapitayi tidalekezera pa mawu a Yesu amene amanena kuti iye wakumva mawu anga ndi kukhulupirira iye amene anandituma ine ali nawo moyo wosatha ndipo salowa mkuweruza koma wachoka kuimfa na alowa mmoyo. Tsono tidanena kuti mawu awa amalankhula ndi Yesu chifukwa chakuti iye amangomaliza kumene kudziulula kuti ndiye Mulungu amene amaukitsa akufa ndiponso ndiye woweruza. Tsono pofuna kutsindika mawu awa Yesu akufotokoza ganizo lina lofunika so kwambiri. Tiyeni tiyambe kuona ganizoli pa Yohane 5 verse 25 komanso ndi verse 28. Indetu indetu ndinena kwa inu kuti ikudza nthawi ndipo ilipo tsopano imene akufa adzava mawu a Mulungu ndipo iwo akuva adzakhala ndi moyo. Musamazizwe ndi ichi kuti ikudza nthawi imene onse ali mʼmanda adzava mawu ake. Wokondedwa anzanga pa ulendo, tiyeni tiyambe ndi meyi ndi funso lakuti kodi Yesu amatanthauza chani pamene anali kunena kuti ikudza nthawi ndipo ilipo tsopano. Yankho pano ndilakuti ife masiku ano tili nthawi kapena kuti tili mnyengo yachiweruzo. Tsono verse 28 ndi limene likutsindika kunena kuti ngakhale ife tili mnyengo yachiweruzo koma nthawi yake yeniyeni ikubwera patsogolo. Mwina kufotokoza kwina ndikadati ife tikukhala mnyengo yomwe ikusonyeza kupita ku nthawi yachiweruzo. Iyi ndiyo nthawi yomwe akufa adzava mawu a mwana wa Mulungu adzauka momwe monso lero amene akufa ku uzimu akava mawu ake akuukitsidwa ku uzimuko. Apa mwina mkukhalaso ndi funso lina kuti ndiye ngati ife tili mnyengo yakuyembekeza chiweruzo. Tsono zikutanthauza chani pamene akunena kuti ndipo ilipo tsopano? Mawu awa akuonetsa kutsutsana chifukwa akufotokoza za nthawi yomwe ikubwera mtsogolo komanso pompano akunena kuti tsopano nthawiyo ilipo. Ndiye kuti titsatire bwino tiyeni tione kaye kuti anthu amene ali akufa amene amava mawu ake tsopano ndi ayani. Mu Yohane chapter 11 timawerenga zakuti Yesu anaukitsa Lazaro ndipo mawu omwe Yesu adanena kwa alongo ake a Lazaro ndiwakuti ine ndine kuuka ndi moyo, wokhulupirira ine angakhala amwalira adzakhala ndi moyo ndipo Yesu wakukhala ndi moyo na akhulupirira ine sadzamwalira nthawi yonse. Tsono chimene Yesu amatanthauza mundimene imeneyi ndi chakuti mphamvu zonse zobwezera moyo kapena kupereka moyo kapena so kuusunga moyo zili mwa iye monga mwa mawu apa Yohane 5 verse 21 amene akuti pakuti monga Atate aukitsa akufa na awapatsa moyo momwe monso mwana apatsa moyo iwo amene iye afuna. Ndiye kuchokera ku mawu awa tikuona Yesu akutsindika kuti iye ndiye Mulungu amene ali ndi mphamvu yopereka moyo kwa wonse amene iye afuna. Mwa njira ina Yesu akunena kuti ganizo loukitsa anthu akufa ndi lake popeza iye ndiye amene anayamba kulowa mu imfa kenaka anauka. Wokondedwa anzanga pa ulendo, tiyenera kudziwa kuti akhristu kapena wokhulupirira amamwalira ndithu monga anthu ena onse ndipo akhristu akamwalira sichikhala chilango ayi. Monga mamawu awa apa 1 Korinto 13 verse 55. Amene akunena kuti, ifa iwe, chigonjetso chako chili kuti. Ifa iwe, mbola yako ili kuti. Koma ifa, imakhala mdalitso. Monga mamawu a Paulo pa Filipi 1 verse 21. Pamene akunena kuti, pakuti kwa ine kukhala ndi moyo, ndiko Kristu. Ndikufa kuli kupindula. Tele mau awa kutsindika kunena kuti, imfa kwa Kristu ilibe ukali una uliwonse. Ndipo imabweresa ndalitso popeza Kristu amapindula pa imfa ya anthu otere. Tsono iyi ndiyo imfa ya thupi pamene mzimu umalekana ndi thupi. Koma taonani munkhani iyi ya Ambuye Yesu ndi alongo ake a Lazaro. Akunena kuti ine ndine kuuka ndi moyo. Wokhulupirira ine angakhala amwalira adzakhala ndi moyo. Ndiye pamene tikutchula zakukhulupirira Yesu. Ndiye kuti nkhani tsopano yasintha. Kotero kuti ifa iyi si ifa ya thupi ayi koma ndi ifa ya uzimu. Ifai imachitika pamene mzimu wa munthu ulekana ndi Mulungu. Choncho ifa ya thupi sikudzana ndi chikhulupiriro ayi. Kaya munthu ali ndi chikhulupiriro pa Yesu kaya alibe chikhulupiriro. Iyeyu amalowa mu ifa ndithu. Tsono kusiyana ndi kwakuti a Kristu akafa imakhala imfa ya nthawi yochepa popeza amatengaso moyo wina. Anzanga, ndifuna kunenetsa pano kuti nkhani yomwe tikutsatira pa verse 28 ikufotokoza za ifa ya uzimu imene munthu amapatukana ndi Mulungu. Izi ndizo zimene Paulo pa Efeso 2 verse 1.2 ali kunena kuti ndipo inu anakupatsani moyo pokhala munali akufa ndi zolakwa ndi zochimwa zanu zimene munayenda mokale monga mamayendedwa a dziko lapansi lino. Tsono kuti verse 28 imene iveke bwino, iyenera kulembedwa motere kuti ikudza nthawi imene onse ali manda adzava mawu ake nadzakhala ndi moyo. Koma nthawi ino ndiyakuti onse akufa mu uzimu akava mawu ake kunena mawu a Yesu akhala ndi moyo. Tele ndikufunse nanzanga, kodi inu mukava mawu a Yesu amakukhudzani bwanji mawu amenewa? Kapena tinene kuti kodi mukava mawu a Yesu mumakhulupirira? Ndiye pomangirira mawu onsewa amene ali mu verse 25 ndi verse 28 tiona kuti Yesu akulankhula zinthu ziwiri zosiyana. Iye akunena kuti nthawi ino ndiyo nthawi yomwe akupereka moyo wa uzimu kwa wonse wokhulupirira mawu ake, ndipo nthawi ili nkudza imene Yesuyo adzaukitsa akufa kuchokera kumanda. Verse 26 ndi 27, pakuti monga Atate ali ndi moyo mwa iye yekha, momwemonso anapatsa kwa mwana kukhala ndi moyo mwa iye yekha. Ndipo anampatsa iye mphamvu ya kuchita mlandu pakuti ali mwana wa munthu. Tsono nkhani yayikulu pano ndiye kuti Yesu ndi amene amapereka moyo. Iye samangokhala ndi moyo kokha ayi, komanso amapereka moyo kwa iwo amene iye afuna. Kuonjezera apa, Yesu ndiye woweruza. Koma pa ulendo woyamba uja Yesu anabwela ngati mpulumutsi osati ngati woweruza ayi. Ndipo pamene akubwela kachiwiri ndiye pamene adzabwela ngati woweruza. Apa ndi pamene wonse okhala mmanda adzava mawu ake. Verse 28, musazizwe ndi ichi kuti ikudza nthawi imene onse ali mmanda adzava mawu ake nadzatulukira amene adachita zabwino kuuka kwa moyo, koma amene adachita zoyipa kuuka kwa kuweruza. Nkhani ili pano ndi nkhani ya kuuka kwa akufa. Ndipo nkhani imeneyi tiona mmagawo awiri. Tsono buku la chivumbuluso ndi limene likufotokoza magawo awiri amenewa akuuka kwa akufa. Okondedwa, pamene tiwerenga pa chivumbuluso 20 verse 4 mpana 6 tikupeza mawu akuti, ndipo ndinaona mipando ya chifumu ndipo anakhala pamenepo, ndipo anawapatsa chiweruziro, ndipo ndinaona mizimu ya iwo amene anawadula khosi chifukwa cha umboni wa Yesu ndi chifukwa cha mawu a Mulungu ndi iwo amene sanalambira chilombo kapena fano lake nisanalandire lembalo pamphumi ndi pa dzanja lawo. ndipo anakhala ndi moyo nachita ufumu pamodzi ndi Khristu zaka chikwi. Ndiko kuuka kwa akufa koyamba. Wodala ndi woyela mtima ali iye amene achita nawo pakuuka koyamba, pa iwowa imfa yachiwiri ilibe ulamuliro, komatu adzakhala ansembe a Mulungu ndi a Khristu, nadzachita ufumu pamodzi ndi iye zaka chikwizo. Ndimeyi ikufotokoza gawo loyamba la kuukitsa akufa. Ili ndilo lotchedwa mkwarulo wa mpingo wa Yesu, kunena kuti gulu la wokhulupirira wonse. Chiukitso ichi ndiyo chimene akuchinena Paulo pa 1 Thessalonica 4 verse 17, pamene akunena kuti, pamenepo ife okhala ndi moyo otsalafe tidzakwatulidwa nawo pamodzi mmitambo kukakumana ndi Ambuye mu mlengalenga, ndipo potero tidzakhala ndi Ambuye nthawi zonse. Tsono mkwatulowu udzachitika nthawi ikubwerayi, koma palibe tsiku lenileni lomwe linapatsidwa, komanso palibe zizindikiro zake. Ndiye tikunena kuti mkwatulowu ukoza kuchitika nthawi ina iliyonse, ngakhale kuyambira pano pamene tikulankhulana inu ndi ine, nthawi yomwe ino ukoza kuchitika ndithu. Nthawiyi ndi imene Yesu adzayitana ake wonse kuchoka mdziko lino, onse amoyo ndi akufa. Uku ndiko kuuka koyamba. Tsono nthawi yachizuzo ndi pamene okhulupirira ambiri adzaphedwa, ndipo amenewa ndi amene adzaukitsidwe pamodzi ndi woyera mtima a mchipangano chakale, kumapeto kwake kwa chizuzo chachikulu. Ili ndilo gawo lachiwiri la mbali lachiukitso choyamba. Ichi ndicho chiukitso cha moyo monga amene Ambuye Yesu amanenera. Tsono chiukitso chachiwiri ndi chiukitso cha chiweruzo kwa anthu onse a dziko lapansi. Awa ndiwo amene adzaweruzidwe monga mwa ntchito zawo. Anthu awa ndi amene adzakhala pamaso pa Mlengi ndi kunena za mlandu wawo, ndipo chilango chawo chidzapelekedwa monga ntchito zawo. Taonani pa Luka 12 verse 47 ndi 48 pali mawu akuti, ndipo kapolo uyu wodziwa chifuniro cha mbuye wake, ndipo sanakonza ndi kusachita zonga za chifuniro chakecho, adzakwapulidwa mikwapulo yambiri. Koma iye amene sanachidziwa ndipo anazichita zoyenera mikwapulo adzakwapulidwa pang'ono. Ndipo kwa munthu aliyense adambatsa zambiri, kwa iye adzafuna zambiri, ndipo amene anamuyikizira zambiri adzamuuza abwezere zoposa. Verse 30. Sindikhoza kuchita kanthu kwa ine ndekha, monga momwe ndiva ndiweruza, ndipo ndi maweruzidwe anga ali wolungama, chifukwa kuti sinditsata chifuniro changa koma chifuniro cha iye wondituma ine. Ndime ino ikufotokoza kuti pamene Yesu anali pasi pano ngati munthu, anali ndi malire akuchita zinthu. Ine ndikunena mawu awa chifukwa chakuti Yesu mwini akunena kuti anadza kudzachita chifuniro cha Atate wake osati chifuniro chake ayi. Awa ndiwo malire tikunena. Tsopano mundime yotsatirayi tipezama kuti Yesu akuonetsa kuti pali umboni pa zinthu zimene wakhala akunena za iye mwini. Verse 31 pana 34. Ngati ndichita umboni wa ine ndekha, umboni wanga suli woona. Wochita umboni wa ine ndi wina, ndipo ndidziwa kuti umboni umene iye andichitira ine uli woona. Inu munatuma kwa Yohane, ndipo iye anachitira umboni choonadi. Ndipo ine sindinalandira umboni kwa munthu, koma ndinena izi kuti inu mukapulumutsidwe. Kani ndiyo chitira umboni. Ndiye pamene tiwerenga Deuteronomy chapter 19 verse 15 tipeza kuti pale mawu akuti, mboni imodzi isamaukira munthu pa mpulupulu iliyonse kapena pa chimwa lililonse adalichimwa, pakamwa pa mboni zitatu mlandu utsimikizike. Mawu awa akunena kuti pamene munthu adzinenera yekha umboni wa nkhani yake mbalo la milandu, ndiye kuti umboniwu umakhala woperewera. Ndiye payenera kukhala munthu wina kuti aneneza iye. Koma malinga ndi pa Deuteronomy apa tawerengapa, tikupeza kuti umboni wa anthu awiri kapena anthu atatu ndi umene umatengedwa kuti ndi umboni woona. Tsono Yesu akunena kuti pali umboni wokwanira wonena za iye, koma sakunena za umboni wa Yohane Mʼbatizi ayi, kapena kuti nthawi ino sakunena za umboni woperekedwa ndi munthu ayi. Pano tivetsetse kuti Yesu sakukana za umboni wa Yohane ayi, ndipo Yohane mwini akutchulidwa kuti ndiye nyali pamene Yesu akutchulidwa kuti ndiye kulala. Ndipo akunena kuti tsopano umboni umene uperekeredwe si umboni wochokera kwa munthu ayi. Umboni umene uuke pano ndi umboni waukulu woposa umboni wa Yohane. Tele umboni uwu ndi wowachiwiri umene uwonetse umulungu wa Yesu. Verse 35 ndi 36. Iyeyu anali nyali yoyaka ndi yowala. Ndipo inu munafunafuna kukondwera nkuunika kwake kanthawi. Koma ine ndili nawo umboni woposa wa Yohane, pakuti ntchito zimene Atate anandipatsa ndizitsirize. Ntchito zomwezo ndizichita, ndizichitira umboni kuti Atate anandituma ine. Ndiye malinga ndi mawu amene taverengawa, tikuona kuti Ambuye Yesu akunena kuti umboni umene ulipo tsopano ndi zozizwa zomwe iye wakhala akuchita. Anzanga, pamene tifika pa nkhani ya zozizwa, ndi nkhani yomwe yatchuka kwambiri pakati pathu, kotero kuti atumiki wonse akufuna kumachita zozizwa ndithu, komanso akhristu nawonso ayika mitima yawo pa zozizwa basi. Kotero kuti anthu awa amene mtumiki amene sachita zozizwa, kwa iwo si mtumiki wenewene ayi. Okondedwa anzanga pa ulendo, Yesu amene amachita zozizwa kalelo ndiye mweyo sana sinthe ayi, ndipo akhoza kugwiritsa ntchito mtumiki wina aliyense pakuonetsa zozizwa. Koma titsindike kunena kuti ndipo funika kusamala kwambiri, chifukwa woyipayo naye kunena kuti ndiyerekezi walowereraponso pa njira yomweyi ya zozizwa, kotero kuti atumiki wena akugwiritsidwa ntchito ndi njerekezi amene, ndipo atumiki wena angofuna kuti adzilemeretse chabe basi ndi nkhani ya zozizwa zimenezi. Tsono pamene tibwerera ku nkhani ya umboni wa Ambuye Yesu, tikunena kuti unali umboni wenewene chifukwa anali kuchilitsa kwenikweni, komanso anali kuchilitsa osati anthu owerengeka ayi, koma anthu ambirimbiri, kotero kuti panalibe womutsutsa nthawi imeneyo. Ndipo ngati munthu wina akadapezeka womutsutsa pa zozizwa zimenezi, ndiye kuti mwina anthu akanamuganizira kuti anali munthu wozungulira mutu. Ndiye ndifuna muone tsono kuti ngati nthawi imeneyo panalibe munthu amene anamtsutsa Yesu pa zozizwa, koma lero pamene papita zaka zokwanira 2000, anthu ena akulemba kuti Yesu sanachite chozizwa china chilichonse. Wokondedwa, chimene ndifuna kunena pano ndi chakuti umboni ulipo wokwanira kuti Yesu anatumidwa ali ndi Atate kudzachita chifuniro chake cha Atatewo. 37-39. Ndipo Atate wonditumayo iyeyo wandichitira ine umboni. Simunamva mawu ake konse, kapena maonekedwe wake simunaona, ndipo mulibe mawu ake wokhala mwa inu, chifukwa kuti amene iyeyo anatuma inu simunamkhulupirira ameneyo. Simusanthula malembo popeza mwesa kuti momwemo mulinawo moyo wosatha, ndipo akundichitira ine umboni ndi iwo omwewo. Pano tiye ndiunike verse 39, popeza ndi limene limasokoneza anthu kwambiri. Anthu ambiri akamaerenga verse limeneli amaganiza kuti vesili likulamula kuti anthu ayenera kuwerenga mawu a Mulungu, koma tiyenera kuva kuti vesili likungofotokoza kuti anthu amasanthula mawu a Mulungu ndi cholinga chofuna kupeza mamoyo wosatha. Koma nkhani ndiye kuti pamene tiwerenga mawu a Mulungu, mawuwo ndi amene amachitira umboni za Yesu, kapena tinene kuti mawu a Mulungu ndi amene amafotokozera za Yesu Khristu amene amapereka moyo wosatha. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna kutsindika pano kuti pamene inu mwerenga mawu a Mulungu monga ngati newspaper kapena bukhu lina lililonse, simupeza mophindu lina lililonse ayi, Koma pamene muwerenga ndi mtima wofuna mo Yesu m'maumo, ndiye pamene muwapeza mo moyo. Sindidziwa inu, okondedwa. Kodi mukamawerenga mawu a Mulungu, mumapeza mo thandizo lina lililonse? Kapena nene kuti, mumapeza mo umboni wochitira Yesu? Verse 41, mpana 43. Ulemu, sindi ulandira kwa wanthu, koma ndikudziwitsani inu, kuti mulibe chikondi cha Mulungu mwa inu nokha. Ndadza ine mdzina la Atate wanga, ndipo simundilandira ine, akadzawina mdzina lake la iye mwini, iyeyu mudzamlandira. Ambuye Yesu munkhani taverengayi akunena kuti mawu a Mulungu amakambaza iye. Koma taonani kuti ambiri safuna kuwerenga mawu a Mulungu kuti apezemo Yesu. Ndipo mwachifukwa ichi anthu ambiri adamukana iye ndi kulandira wokana Yesu, kumene kuli kuponyana ndi chipulumutso. Verse 44 mpana 47. Mungathe inu bwanji kukhulupirira popeza mulandira ulemu wina kwa nzake, ndipo ulemu wakuchokera kwa Mulungu yekha simuufuna? Musayesa kuti ine ndidzakunenezani inu kwa Atate. Pali wakukunenezani ndiye Mose, amene inu muntama. Pakuti mukadakhulupirira Mose, mukadakhulupirira ine, pakuti iyeyu analembera ine. Koma ngati simukhulupirira malembo a iyeyu, mudzakhulupirira bwanji mawu anga? Anzanga, imene yamanga nthenje pano ndi nkhani yakuti mawu onse a mchipangano chakale akunena za Yesu, kutanthauza kuti chimene amalemba monse chimayimira Yesu Khristu, kapena kuti chimawunika Yesu Khristu mu zolembedwazo. Tere chimamvetsa chisoni anthu ena akamanena kuti sindikhulupirira chipangano chakale koma ndimakhulupirira chipangano chatsopano chokha. Nkhani iyi yandikumbutsa nkhani ya munthu wina wa misala, amene amafukula maziko a nyumba yomwe iye anali kugonamo. Ndiye munthu wina pomufunsa chifukwa chani iye anali kufukula maziko a nyumbayo, iye anayankha kuti samafukula maziko a nyumba yake ayi, popeza iye anali kugona ndi kukhala mchipinda chapamwamba cha nyumba yomweyo. Apa ndipo pamene adaonetsa ali munthuyu kuti ndiye wa misala, chifukwa chipinda chomwe amakhalacho maziko ake nda amene amafukulawo. Tere kugwa kwa nyumbayo kunapangitsa kuti iye agweso. Okondedwa anzanga paulendo, tsopano timaliza ndi mawu otsindika akuti taona Yesu akudzionetsa yekha kuti ndiye Mulungu kudzera mu zozizwa zomwe iye anachita, komanso kudzera mmawu omwe analemba Mose. Kwa lero tilekeza pano, koma ndikukumbutseni kuti timasanthula Yohane 5 verse 25 mpana 47, mmene timaona za umboni wa umulungu wa Yesu. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Wina danena kuti Yesu Khristu ndi munthu wokondwetsa kwambiri, komanso munthu wodabwisa. Zochitika zake komanso munthu wake ndikhupera kuti nafenso tikuphunzirapo kanthu za ukulu wake, umunthu wake, monga momwe tamvera lero kuchokera ku Yohane chapter 5 kuyambira verse 25 mpaka 47. Mprogramu yathu yosatira tizamva za zozizwa zomwe Yesu Khristu adachita, zimene zakhala ku Yohane chapter 6. Kwa leo tisiyane pamenepa, ndiponso zikombo kwambiri mbale ya Osman Chilola Manda. Makera wathu ndi tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Ngati mulembera kuchokera kunja, kumbukira ndithu wonjezera Malawi. Ma email address yathu ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, ndipo SMS ndi 083-500-222, 083-500-222. Ambuye audalitseni pomwe mulingalira zomwe mwaphunzira komanso chitapo kanthu pa zomwe mwamva.